Iyi mwumva na radio y'ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio y'ijwi ry'Amerika murayumvira kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda no kuri FM 93.3 I Karongi. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com, ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram, X na YouTube, adresse ni VOA Radio Yacu. Tubutse ko mushobora no kudukurikira kuri Voice of Muhabura muri Uganda, ikisoro, kuri FM 88 n'ibice 9. Hano muri studio ya 7 I Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga kuri radio yanyu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umuntu wese hakeneye gukundwa, hakeneye urukundo, cyane cyane umwana uko yabangana kose. Urwo rukundo rero ruhera mu muryango, rugatangwa n'ababyeyi. Cyakora nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana, ikigega cyita ku bana UNICEF ibivuga, abana barenga 150,000 ni imfubyi. UNICEF ivuga kandi ko 17,600,000 babuze ababyeyi bombi. Ishami rya ONU rikavuga ariko ko kwegeranya imibare ku bana b'imfubyi ku isi hose bihura n'imbogamizi. Muri icyo cyegeranyo ntihaba harimo miliyoni z'abana baba mu bigo cyangwa se ababa ku mihanda, kandi imibare y'abana bakoreshwa nk'abacakara n'abagurishwa nayo siko yose itangazwa, yemwe hari nubwo itanavugwa na gato. Hirya no hino ku isi cyakora hari abagira neza n'imiryango itegamiye kuri leta, bagira umutima ukunda, bakita kuri bamwe muri abo bana. Umwe muri iyo miryango yumva ko umwana wese agomba gukundwa ni Association Umwana Ukundwa. Ni umuryango utabogamiye rero kuri leta nk'uko nari mbivuze, ufite icyicaro I Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi muri isanga twabatumiriye bwana Samuel Byiringiro, umuyobozi nshingwabikorwa w'uyu muryango. Mube hafi rero ya radio yanyu, muganire nawe, musobanuze, mwungurane inama n'ibitekerezo. Nk'uko bisanzwe muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara. Reka rero twakire umutumirwa wacu bwana Samuel Byiringiro, uraho neza, urakomeye. Mbanje no kukwifuriza umwaka mwiza wa 2025.
Murakoze cyane. Nanjye ndabaramukije kandi nanyifuriza umwaka mwiza. Turabafasha Imana kandi Imana yatwize n'ikiza cyose dukurikiye.
Urakoze rwose, tugushimiye ko wongeye kutubonera umwanya wo kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika, kandi tunejejwe no kukwakira. Twongeye kuguha ikaze, twaherukanaga kera cyane. Ni mu wundi 2022 niba nibuka neza, mu kwa cyenda. Yereka rero ngusabe, reka maze ngusabe usobanurire muri make uyu muryango uhagarariye umwana ukundwa. Ni muryango ki, intego yawo ni iyihe?
Asosiyasiyo y'umwana ukundwa nk'uko nyine mubyumva, ni umwana ukunzwe, umwana witaweho, umwana urebwa mu mpande zose z'ubuzima bwe kugira ngo umwana ashobore kubaho mu buzima bwiza ukwiriye umwana. Intego yacu ntabwo ijya kure yaho, ahubwo intego yacu ni ukubona buri mwana ashobora kugira uburenganzira bwuzuye kuzima ukuba mbuga kuzima kubu ujo mbugara gara kuzima kubuwa ena wandi kuzima kukujira ama higwa ngana na wandi kukupatritis kuzima kukujira kuzima mekungana kukwile kujira kuzima hariko chane chane unegozi wa kisha utuwaru kila kumana kutatu waza kujelikiza lukaho uindukora uko kia njira uko umana atakitabgaho hata nungu jangoe ukitawo ngani magambo tukuna kufuga yuko nyego yacu hariko kujira ngo umana jire ubuzima bwiza hariko ali mjango utekani njiyo yiri umana umana ubuzima bwiza mjango utekani nangu kundwa kuva yatangira nitangira mu cyo magana 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ari naho nibyo izina rya Afurika yuko hari abana benshi bari mu muhanda icyo gihe nibwo jenoside yari itangira yakorewe abatutsi mu Rwanda hari abana benshi mu muhanda muri abo bana hari harimo abana bari batwite ku cyumu rya jenoside batakaje ababyeyi babuze ababyeyi abandi ababyeyi banatanze naho banari abandi bana n'abandi bana n'imana ariko akaba n'abandi bana bari mu muhanda n'abafite ababyeyi babo batazi batarabo mu gice cy'abakoreye jenoside ariko ababyeyi nabo abo bana ari gusine nabo kuko ababyeyi babo nabo batahe bahunga icyo gihe twari hunze rero ukuntu ibyo bintu byitwa mwana ukundwa arize ni uko twashatse umwana muri icyo gihe tubona umwana ntiwamwita umutu w'umwana umwana ntiwamwita umututsi w'umwana umwana ntiwamwita umutwa w'umwana yari kimwe bikomeye ariko bitamo izina bimeze buri muntu wese ngo umwana uko yameze kose umuryango yapfukamo kose amateka yose yose umwana nitwe umwana ukundwa ni izina dukunda rero izina kinezineza rituma kuri ya ntego yacu yo akigarukaho ndetse ubungira ngo umwana ukundwa icyo gihe imikuva 1994 itangira ukwezi kwa gatatu ukiruzura imyaka 30 yatangiye ari umuryango ufasha abana bake kuko nta n'ubushobozi yari ufite nta ndwara twizaga yicuza abana umuryango na zirika tubona abakunzi b'ijwi ya Amerika ntabwo twasiba gukuraho umuryango twasizaga yuko guca ari ukugira ngo watangije umuryango afashe abana bake banaga mu muhanda buzuye abashaka uburyo basubira abashaka imiryango ibakire yari umuntu w'umukristo yitwa Roza yari afite itora asengeramo hanyuma Rose Mukankaka atangira gusaba abakristu basengeraga nawe gufata abana gusa 40 bana bakira ngo basubize mu miryango nk'uko byari bikwinje ariko icyaje kugaragara ni uko ibyo twaje gukura iba nini ubu tumaze kugera ku bana bari 20 hafi na 5 twafashe muri iyo myaka yose 3 ubu twatangiye icyo gihe turi mu majyepfo ahitwa Bihuye ariko ubu ngubu turi mu turere 8 two mu Rwanda tukaba ariko mu myaka yose tugerho nuko dufashe umwana aho umwana ukunzwe umwana ufite ubuzima bukwiriye kandi umwana umujya mutekanye tugira intego zigera muri enye ibikomeye iya mbere ni intego tugira ijyanye n'imyigire y'umwana education kuko kuko muri icyo gihe abana ntabwo tuziyo ko basubira ku mashuri ngo bongere bige bahinduke abana bazima bazavemo abakomeye ariko intego ya mbere twabanje guheraho ni uko umwana namara kujya mu muryango intego ya kabiri ni uko umwana abona umwagi wa mamwe akiye kuko abenshi b'imfubyi ahubwo se n'icyo gihe n'udufasha abana bari mu bwo buzima ni uko umwana agomba gusubizwa ni uko umwana agomba gusubizwa mu ishuri turashima imana yuko uyu munsi wa none abana b'icyo gihe bari batuye mu 25 birenga n'abana basubiye mu ishuri uyu munsi turishima tubona tubona bamwe umwe mu myaka yabaye myinshi abenshi ubu bararongoye uwo ufite mike uwo ufite imyaka 30 uwo twafashe ari muto cyane wa nyuma wafite imyaka 30 rero mwumve abana tuba dufasha bamwe barabyaye abandi barashaka abandi bakora imirimo itandukanye mu nzego za leta abandi barikorera abandi mu mahanga atandukanye intego yo gufasha umwana kujya kwiga twahise n'imbaraga aho umwana amashuri yitabweho ubuzima bwo kwiga bwohugira umwana ku ishuri ibe inkingi ya mwamba y'iterambere n'imibereho myiza y'abana kandi turabishimira imana yuko buri munsi iyo umuntu yinjiye muri banki ukinjirana atandukanye ikora umuragucuza tutagihe bw'umwana uri muri garidiyene ndumwana utaragira gahunda y'ijyaga ndumwana mwakuye mu muhanda ndumwana mwasanzwe amashuri asikije mwasubiye mu ishuri uwo ngundi we kubera akazi bakoze ko kugira ngo mumbereye kandi mumfashe kugira ngo mbone ibinkwiriye haba mu mivare haba ibikoresho by'ishuri ibyo tubishimira imana kandi tunabishimye na leta y'u Rwanda dufashe cyane cyane kugira ngo inafashe abana bose kugira ngo ibe iki kiza kumana wese akwiye kujya ku ishuri imana cyo kwisiga yari intego yacu nitangira ariko inkeshemo n'imbaraga z'igihugu n'imbaraga za leta yageze neza n'ingoro yo gufasha umwana kujya ku ishuri
nireka mbembereye aho ngaho mbabarire ngo utemwe ijambo gatoya ubwo turaza gukomeza kuri izo ntego n'ubundi ariko mbereye aho ngaho wavugaga ko mufite abana barenga mu 2025 kandi babashije no kwiga aho mubasanga uravuga ko babyishimiye aho bari bakabona rwose ko icyo mwabakoreye cyafite aho cyabagejeje hari abajya bagaruka namwe bakongera gufasha muri mara association mu muryango mwana ukundwa bafasha gute
murakoze cyane dufite abana abana bagaruka bakadufasha bashaka ngo ko umwe mu bakozi badukorera bagarutse bakaza mu kazi harimo abo bafashwe na mwana ukundwa bishwe na mwana ukundwa uyu muti nta bakozi muri mwana ukundwa bafasha abandi bana kugira imirimo imwe urumva ko mwana ukundwa nari kugira ngo henshi ntabwo bakozi bakora akazi konyine dufite aho twita abakoranabushake cyangwa abo nakwita abona volontari cyangwa abafashamyumvire abo nita fasilitateri dufitemo abana benshi twagiye dufasha uyu munsi wari mu biturage bafasha abandi bana nk'abakoranabushake abo tuba tufite icyiciro tuba dufite nk'abana bagaruka bakavuga ngo no kuva ibyo biri aha ngaha ntabwo tugiye kwita kuri aba bana tubafashe kugira ngo tubagombe kugera aho ngaho ashobora kuza kubera impano dufite ashobora kuza kubatera imbaraga ashingiye ku buhamya bw'ubuzima abayemo nimba kugira ngo ibindi bice bya kabiri nk'ubu dufite abana bavuganye agakoko kugira ngo gutera sida nk'uwo mwana akabaraze muri mwana ukundwa ari mutoya ari uruhinja cyangwa se imyaka mike itari ku ishuri akiga yarangiza sizemu yarangiza wa gatandatu segonderi cyangwa agiye muri kaminuza uyu munsi bakagaruka ugasanga abandi bana bari muri situwasiyo nk'iye bihebye bibaho inatumwamo abantu ntiwakadufasha ngo umusanzu uhamye ngo birashoboka dore hamwe na mwana ukumva dore urugero twagendanye mu bwihebe mu gucika intege ukumva ariko ntacyo nasizeho nk'umwana ubana n'ubwandu ariko uyu munsi nagiye usanga bikakuraza abandi bana dufite icyiciro cyiza cyangwa bavuga ngo ahantu hose turi tuzaba abavugizi banyu ubu abana benshi barabaye mu rwanda ubwo nta barangiza babaye abagabo ibintu bituma akomeza kubona abana niko tubahorana ariko muri abo hari abagabo b'abagore hari abagiye kwiga hanze hari n'ibigo byo hanze bagenda aho bakomanze bose bakavuga bati muri mwana ukundwa iyo twarerewe uwagira icyo akora akagakora twakishaga dufite imiryango imwe dusatira nkunga bamwe twamenyanye nabo bishingiye ku bana bafashwe na mwana ukundwa bakajya kutubera abambasaderi kabita ambasaderi abavugizi aho muri ibyo bice bitandukanye hari za kenshi cyo kena muri leta byo kena batandukanye mu mabanki hirya no hino ukabona abantu abo twafashije barumva bose ariko icyo twakora nkatwe ngo tugere na mukundwa iyo serivisi duhaye yose turayishimira ndetse ufite intego y'uko abo twagiye bafasha uko imyaka igira imbere niyo bazaza bagenda ikoreza iyo mwana ukundwa niyo bazakomeza gukora umurimo nyamu rwose tubisamo imbaraga kandi twishimira rwose n'ibitera akanyabugabo bigatera ibyishimo ndetse n'undi wese ikintu cyo gufasha tubaza kubigarukaho turamutera inkunga ko uyu ni umurimo ubona umusaruro kuri bose.
Bwana Byiringiro, niba mbyumva neza muracyakira abana mbere mwatangiye mwakira abana bari ku muhanda, abana bari badafite ababyeyi, mugenda mubashyira hamwe murabafasha mufata intego yo kubigisha, ubu muracyakira n'abandi bana? Iyo mugiye kwakira umwana mushingira kuki?
Yego, murakoze cyane. Nk'uko nabisa mwitangira mu gihe cy'1995 twatangiranye umukuri n'abana bari bavuye amateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi, abana baragizweho ingaruka n'ayo mateka n'ubwo buzima. Ariko ngo bigere mu 1998 igihugu cy'u Rwanda kigiramo ikindi kintu cyari kisiza kinjiramo nacyo n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Icyo ni cyo cy'icyorezo cya sida. Icyo gihe nta giti yariho cyangwa no kwigiza kwari kwikiri hasi. Asosiyasiyo mwana ukundwa yongeramo icyaha gitoya cyo gufasha abana twita ngo abana batishoboye bari mu buzima bugoye, icyo twakwita vulnerable children, yongeramo yuko yongeramo n'abana babana n'ubwandu. Uyu ni tuvugana tuvuze gusa n'umwaka gusa, kuko urumva bamwe bavamo abandi bakajyamo, ubuze nkurugira mu mwaka usana renga magana y'imirongo n'abatandatu bagukanye ubwandu bw'agakoko ka sida imyaka yagendeye kagendeye dusanga hari abandi bana icyiciro cya cumi nyuma cy'abana bafite ubumuga abana bafite ubumuga butandukanye bari mu biturage ndaza kubica abakunzi bacu yuko igice kimwe cy'imyaka yacu mirongo icyenda ku ijana kiri muri umubwira mu biturage hirya no hino twagiye dusanga iki kibazo cy'abana babana n'ubafite bafite ubumuga dusanga ni ikindi kibazo gikomeye ndetse kikirimo kwibaza ngo twakora iki hari afite ubumuga ukomatanyije hari afite ubumuga badafite ijana na bimwe bitwara amafaranga menshi ubwo rero sitasiyo umwana ukundwa nk'uko twizera imana twiza tumara dushoboza kwangiye no icyo gice cya gatatu cy'abana bafite nabo bafite abana bafite ubumuga butandukanye ubona utabona no kuvuga ahangaha ndetse naza kugenderaho twerekeza tuganiriza mu kwigira n'abantu benshi twamusanze uretse n'abo bana n'ababyeyi babo bakeneye gufasha kuko nabo bafite ibindi bibazo byinshi by'ihambuka ufite urugero nk'urugero dufite ingero nyinshi zitandukanye aho nk'umuntu yabyaraga b'abana bafite uruhu uruhu rwa rundi abantu bitaga amazina mabi kera
ufite ubumuga bw'uruhu
cyane
babitaga abanyamweru
abo bitaga abanyamweru ariko nk'ijambo ritagikoreshwa abo muri rusange nk'abagabo batanu urugongo babyaye umudayimoni babyaye shitani dufite abantu basanga abagabo cyangwa ababyeyi barihebye kuko afite umwana ufite ubumuga bukomatanyije ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe bakora uwo mwana rero ukibaza mama we ni umuhinzi aba mu bakene afite ibibazo bikomeye bimugoye kwita kuri wa mwana ngo amukurikirane ajye amujyana kuri tuwarete amufasire amujyanishe nabyo dusanga ntiwafasha abana gusa udafashije n'imiryango yabo kwiyakira kumva yuko ari ubuzima bakwiye kwakira kumva ko umwana afite agaciro dufite imiryango myinshi yari yaraje kwita abana bazima cyangwa se abana ntabwo bafite amazina abasabana ni ishyano abasabana ni ibigeragezo ni intambara ariko tubafite umwana yuko ubu muri porogaramu yacu utwara barenga ijana na mirongo itanu na batanu hanyuma ntabwo bari yuko ngo dukwiye kwita abana ni uko igihe cyose kibeho baba abana b'umuryango ukennye ari ba bana babana n'ubwandu ba bana bafite ubumuga ariko noneho mu minsi ya kovide ya nyuma twatangiye kubona n'ikibazo cy'abana babyare mu rugo batarageza imyaka cumi n'umunani aho twita kinyamadari nabo dusanga ni ikindi kibazo nk'umuryango witwa mwana ukundwa ntabwo twakunda abana gusa bakene ngo dukunde abana bafite ubwandu dukunde abana bafite ubumuga ariko tunibagirwe n'abariya abana bakobwa byara mu rugo batageza imyaka cumi batageza imyaka y'ubukure atarenze imyaka cumi n'umunani ubu dufite ikintu n'abana tumaze gufasha benshi bagera mu bana nka magana ane na mirongo itatu kugira ngo bige imyuga rero inzugi zikinguriwe uwo mwana kuko ikibazo bigoye w'imfubyi uwo mwana uri umuryango utishoboye uwo mwana wataye ishuri kubera ubukene ugakingurira abana abana cyangwa bavukanye n'ubwandu bw'agakoko ka sida tugakingura abana bafite ubumuga ariko tukanakingura nabo bana b'abakobwa babyariye mu rugo ari munsi y'imyaka cumi n'umunani ibyo rero tubigeraho dukora inzego za leta dukora komendato aho turi hose ni umurimo muremure tudafite ubushobozi burenze ariko bike dushobora gukora turabikora kandi ni wa mwana ukundwa tukireba ni wa mwana ukundwa tugakurikirana kugira ngo imirimo irusheho kugenda neza
turaza kureba rero ibyo byiciro by'abana mufasha ndibaza ko mubafashiriza nyine mu muryango uraza kutubwira uko bafashwa reka noneho tujye ku murongo wa telefone kuko iki kiganiro ni cy'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kuganira n'umutumirwa ndahera kuri Eliakimu Nzayikunda uranyumva Eliakimu turi kumwe ndumva reka twakire Nduwimana Innocent ndumva yari akima atari hafi Innocent wiriwe
yego mwiriwe
yego urahagana hehe
ndi mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
kibazo ni gitewe kreze ni byiza yuko icyo shiramu cyo ufasha abana kandi abana nabo gukundwa cyane kandi abana nabo kwiyegereza kandi turakwiye no kugira ishyirahamwe burya abana bakabiyegereza nka cyane cyane nko mu mihanda ahari abana bashiragira bagata ababyeyi babo barakwiye no kubiyegereza kugira bakerekana yuko tubafitiye ko urukundo na cyane cyane nkasaba nk'umutumire yuko boza baratembera nko mu mihanda cyangwa bakaraba nk'ahantu nk'ababyeyi batagenda neza bakaza barabafarishirizaho twabasaba yuko
none inosa aho ngaho namwe wanyu mugenda mubona abana bari ku mihanda. Telefoni ya Inosa iracitse ariko yavugaga bijyanye no kujya kureba abana bari ku muhanda mukabakira bwa ndabyiringiro abo bana mufasha nabo abantu babarangira nabo mwagiye kureba ku mihanda nkuko Inosa sabati mwajya ku mihanda mukareba aho abo bana bari mukabiyegereza mukabereka urukundo bigenda bite kugira ngo umwana abagereho.
Murakoze cyane nk'uko bivuze iyo cyo dukora tubikorana n'inzego nibanze z'igihugu bari kuvuga icyo mu Rwanda twita utugari icyo twita umurenge icyo twita umudugudu akenshi iyo hari icyo kibazo tuba twebwe ibibazo biriho aho cyane cyane hagaragara nk'ahantu batubwira tanga hari abana bari mu muhanda bagasubira mu mashuri ndetse ubu ni ikibazo gikomeye dushobora turakoraho muri ba bana b'icyiciro cya mbere nabwo mvuga cy'abana bafite ibibazo batishoboye harimo cyane cyane abana b'abana bava bari mu mihanda kandi bakeneye gusubizwa ku bakeneye gusubizwa mu buzima bw'abandi bana rero abana tubageraho dukoranye n'inzego z'ibanze bafite rwose ariko aba bana nabo dushobora no kubageraho kuyu iyo tunabonye tubasanze ku mihanda kuko aba bana bagira ngo kino kibazo kigere ko arakurikirana imyotsi kukivuga aba bagira impande eshatu z'ingenzi buri wese yatekerezaho bituma kumva natwe bituma kubafasha mutuye kubafasha abana kenshi dukunda kuvuga ngo bajyanwe n'ubukene yego ni impamvu nanjye nemera yuko ubukene mu muryango ni impamvu ishobora gutuma umwana abura icyaga akajya mu muhanda ariko ni impamvu ya kabiri abantu banibagirwa ikomeye amakimbirane no kutumvikana mu miryango no gutatana k'umuryango icyo kibazo cy'umuryango twasanze gisigaye gitumera no kurusha kujya no kurusha ukwitwa ngo ni ubukene bwajyanye umwana mu muhanda kuko y'umuryango udatekanye y'umuryango urimo amakimbirane y'umuryango urimo guhangana y'umuryango utaboneka ababyeyi n'abana umwana ntagirwa n'umubyeyi umubyeyi ari gucuguruka cyangwa gushakisha twasanze ari ikibazo gikomeye hanyuma icya gatatu ni na kominote bari muri asosiyete bari dufite kuko nicyo navuze nasa nshaka kubisongeraho turi muri kominote ushobora guca umwana ku muhanda ukumva ni kure wabona umwana ari mu muhanda ukumva ni kure wabona umwana agera saa tatu z'ijoro kuva ubwo wari mu rugo ubwo wameze neza wenda ni kure rero icyo mwari uko ubikora uretse gufasha abana kubasaba ku muhanda no kubagarura harimo n'ubukangurambaga bushingiye ku muryango w'umwana usanga benshi bavuye mu mihanda ariko basubijwe mu miryango yabo neza bakuye mu miryango yabo tumaze kubona ibibazo kuko byo mu miryango biriho ariko niya sosiyete cyangwa ya komunite cyangwa ahantu atuye hari abantu bitwa ngo ntibindeba ndetse bakabita n'amazina mabi ngo irama iwabo ngo nirara ngo nabajura ngo nabamo amakore n'umuntu akumva yamwirukankana iyo waje mubibona muri sosiyete umwana musanga ari uwo mu muhanda aho kubera impamvu yamwizanye mu muhanda wowe ugatora inkoni ukamwita amayibobo ukamwirukankana rero nabyo harimo ubundi bukangurambaga byatuma buri muntu wese ufite umutima ntawe ngo ni umunyarwanda ni umurundi ni umukongomani nde oya ufite umutima witeze bari abana b'umuhanda ni ugutekereza wowe ubwawe kumurekera n'igihugu cyawe rero umwana ukundwa uretse gusa kubakura umuhanda wo kubagarura hari ubukangurambaga gukorana n'imiryango yabo n'aho batuye ngo asubizwe mu buzima bukwiriye.
Yego, nawe urakoze gukomeza kudusobanurira. Ndibaza ko ikiganiro kijya kurangira hari bafite abagize umwanya wo gutekereza ku bijyanye no gufasha abo bana kugira ngo mubashe kugera kuri benshi, kuko ndumva aho abo mufasha ni benshi ariko kandi n'ibibazo biragenda byiyongera. Urebye uhereye no kuri ibyo bivuga by'amakimbirane mu miryango atuma abana bashobora kujya mu mihanda no kuba abantu batagira icyo bitaho, ngo ubundi umwana yari w'umuryango wose wabona umwana akoze amakosa akamugarura mu nzira nziza, ariko ubu nyine abo ntibindeba nibo bashobora gutuma n'ikibazo gikomeza gukura. Turongera mu kanya, reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma baduhe akaririmbo.
Umwana mwahana we naramubonye ndamutangarira, yarandehebye ndamwunamira, asekeye ndamuterura ndamudabagiza. Umwana mwahana we yaransabye sinamwima, sangari umuntu wo gukorera, ari umuntu wo kubaha. Umwana mwana we nasanze koko ari umutware, boza ibirenge bagasiga amavuta, bagasokoza umusatsi. Nasanze umwana ari umwami ufite umutima wera, umwami wakwagaka, umwami ufite ubuntu urakeye. Ariko yashavuzwa inkuba zigakubita imirabyo igahumya amazi biyaga bikibirindura. Umwana n'umutware, umwana n'umutware, umwana n'umutware, mumutege amatwi amaso n'umutima, abafitiye ubutumwa buhanitse nimukamusuzugure ngo mumushaburire, mumusekere ahora susurutse.
Umwana n'umutware, turi kuri Radio Ijwi ry'Amerika, ni Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Isanga, aho turimo kuganira n'umuryango cyangwa association Mwana Ukundwa. Turi kumwe na Bwana Samuel Byiringiro, ni umuyobozi nshingwabikorwa w'uyu muryango. Nagira ngo rero mu gihe tugitegereje abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, imirongo imeze nabi, ariko banza ngo noneho hari telefone iciyemo, ubwo ikibazo nifuzaga kukubaza ndacyakubaza mu kanya. Reka tubanze twakire Sirilo Muvunyi. Sirilo, wiriwe neza?
Muraho neza.
Yego. Telefoni yawe. Yego, mwaka mwiza mushya muhire nawe.
Yego.
Hanyuma ubwo nagira ngo nyine ubwo tuguhe ijambo muri iki kiganiro, nawe ugira icyo uvuga, wunganira umutumirwa cyangwa se ubaze.
natinze no kumpamagara ariko
sinzi. Ntabwo twatinze na amatelefone, wabonye ko hari niba wakurikiye wumvise ko hari n'amatelefone abantu bamwe bitabaga bikanga ku bigacika. Yego.
Natinze no gushyira poste niyo mpamvu wenda bitagenze neza. Hanyuma ndabashimira cyane kuri uwo mutumirwa n'ubwo wenda bigeze numva izina rye, sinzi ngo ari numvise ko ari mu Rwanda nyine umuryango akorera akoreramo uri mu Rwanda, ariko ntabwo mwatubwiye aha uwo muryango ukorera, ni mu kahe karere, ni muhe ntara, ntabwo twabimenye.
Reka arakubwira mu kanya yitwa Bwana Samuel Byiringiro.
Telefone ye nanone twumvise itari kuvuga neza, ari gusa ntaho haza n'umuyaga ukuntu ibyo uri muri studio niba
njye namwumva
kana neza, ariko kunyitira amajwi numvaga hazamo bitagenda neza ku nyine. Ari nibyo wenda yakubaga ngo sibashe no kuba nabyumva.
Reka tu ubwo arabyumvise aze kugerageza kujya noneho ahantu hatari umuyaga, sinzi njye namwumvaga
kuko hari n'ibibazo abantu babazaga namwe mukabimubaza, ariko igisubizo atanze simbashe kuba nacyumva. Nakuriya nyine hari ubwo mwabaje ngo abana ngo babona gute, ese abo bana babageraho gute nyine, uburyo babageraho ntabwo nabashe kumva nyine ukuntu abo bana bababona nyine, kuko yavuze yuko batangiranye n'abana bacitse ku icumu ya Jenoside yakorewe Abatutsi nyuma ya 1994, avuga no ku bana bo ku mihanda, ariko uburyo abo bana bagiye bababonamo ntabwo mbizi. Hanyuma tubwire niba afite n'abandi baterankunga, kuko uwo muryango yatubwiye ko utegamiye kuri leta, tubwire abaterankunga baba bafite baba ari abahe, ikindi abandi bafatanyabikorwa cyangwa se abandi bantu baba bafite yaho bakorera ushaka kuba bagenda babageza ayo makuru, kuko urumva kugira ngo uburi kuri Kigali babaye bakorera muri Kigali, ntabwo nzi neza niba babona abana bari mu burasirazuba cyangwa mu burengerazuba, sinzi ukuntu abo bana bashobora kuba bababona. Kandi nanone umuntu urimo uri gukorera mu biro, sinzi ko ashobora.
Telefoni yawe nawe ubanza icitse, ndakeka ko ikibazo wari ufite aho ari connection yatumaga nawe utamwumva neza. Uracyahari Siriro? Siriro urahari? Urahari? Ye Siriro hari ibibazo yarabajije ubwo Bwana Samuel Byiringiro, ndumva mwamusubiza hanyuma agume hafi niba atasobanukiwe neza cyangwa niba hari ikindi kibazo utari yabashije kumva, kubera ko avuze ko umurongo utari umeze neza, ubwo yaza kongera akakibaza. None Bwana Byiringiro, nagira ngo mbahe umwanya musubize ibibazo byamuvunye. Muranyumva?
Kandi bari kumva neza. Haratuje, ntabwo ari mu muhanda.
Twari tukubuza ahubwo mu kanya numvaga wari utangiye kuvuga, ariko nanone amagambo ntiyaza. Ushobora kumusubiza?
Yego, nari mvuze ngo nitako nsoro cy'imirongo cy'ikirere, ariko nigira ngo anumve. Haratuje, ntabwo ari mu muyaga. Ndagira ngo ngira muti nagira ngo nsubize nihuse. Icya mbere dukorera mu turere umunani uturindwi two mu Rwanda, mu majyepfo dukorera Gisagara, tugakorera Huye, tugakorera Nyaruguru, mu burengerazuba dukorera muri Karongi, mu burasirazuba dukorera muri Kayonza, hanyuma mu mujyi wa Kigali dukorera ubwo ni mu karere ka Gasabo n'akarere ka Kicukiro. Uretse ko bitatuvuga yuko na Nyarugenge ko umujyi wa Kigali ari mutoya, yuko umwana twamufasha, kuko umujyi wa Kigali nubwo uri mfite amadisitirigiti atatu ariko uregeranye umwana wese twamugeraho. Hanyuma nubwo atashoboye kubikurikiza neza, abana twavuze ko dufata abana dukorana cyane cyane n'inzego z'ibanze zaho dukorera. Mu kuri ntitwagira ko umwana wese ufite ibibazo mu Rwanda, cyane cyane ko biba bisaba ubushobozi, kandi tugira ubushobozi bufite aho bugarukira. Rero ntitwajya mu gihugu cyose ngo dufate buri mwana wese na buri mwana cyo kibazo arukabishobora, ariko aho dukora aho ngaho tuba dukorana n'inzego z'ibanze, igihe tubonye amahirwe yo kongeramo abana, igihe tugize amahirwe yo gushaka abana dufasha, icyo gihe kijyanye n'inzego zitwegereye kuko iz'inzego nizo ziturebera zikamenya abo bana aho bari n'aho batuye tugakorana ndetse abaturanyi babo naho guna mudugudu abarizwamo bakanabitangira ubuhamya ibyo bituma koko dufasha umwana wari ukwiye gufashwa ntabwo rero umwana aza ngo akomange ngo atubwire ati ikibazo mumfashe ntiyakomange umusaba kugira ngo adufashe azane icyemezo cy'inzego z'ibanze aho aturuka ubwo rero icyo dushaka kumubwira ubundi bushobozi budushobokeye twagira mu rwanda hose hagati mirongo itatu ariko kubera ubushobozi butari bwinshi nk'uko tubyifuza nubwo buhari tugerageza gukora ngo tubakore neza kugira ngo hari nimero zanjye za telefone ari umuntu uri muri ako gace uri muri ibyo byiciro navuze navuze ibyiciro by'abana batishoboye kuko bafite impamvu nyazo tubereka abana bava mu muhanda b'abana bari mu buzima buri mu kaga buri cyiciro cy'abana bafite abana cyangwa bavukanye ubwandu bw'agakoko ka sida buri cyiciro cy'abana bafite ubumuga tuvuga n'icyiciro cy'abana b'abakobwa babyarira mu rugo batarageza imyaka cumi n'umunani ubwo ngira ngo rwose mubwire yuko aho hantu dukorera muri ibyo bice hari uwafite uhari byamubuza kugira ngo adukontakite ugiye ukandika kuri ugakora no mu buryo bw'ikoranabuhanga ukandika asosiyasiyo nk'abakunga wabona dukorera wabona n'amaderesi yacu ubwo rero ntagira n'ikibazo rwose ariko igihe cyose uko dushoboye kose ariko bisaba yuko ibyo bintu tuba tubifitiye abantu babirebye n'inzego babirebere kugira ngo natumye ko dufashije kuko ukwiye gufashwa cyane.
Ndibaza ko wenda mushobora no kuba mwatanga iyo nomero niba nta kibazo bashobora kuba babahamagaraho nk'uko yavugaga ati nk'abafatanya bikorwa mu mpande zose z'igihugu bashobora kuba byafasha kurushaho ariko kubera ko mukorana n'inzego z'ibanze nabyo bwo n'ubundi buryo ariko niba nta kibazo mwatanga n'iyo nomero ku bantu yenda batari bubashe kujya kuyishakira ku rubuga rwanyu
iyo nimero iba kuri watsapu ariko wanahamagara ni 0783 86 73 tumusubiremo 0783 86 73 77 3 hanyuma ushobora kunyandikira ku butumwa bugufiya cyangwa ukampamagara niba wumva hari umuntu wo muri icyo cyiciro ufite aho ngaho tukareba igishoboka bijyanye n'ubushobozi ndetse n'umwanya dufite wabyo ntabwo byo kwizeza buri wese kuri umunyandikira icyo tugusuze kubyifuza ariko twagana twumva ibishoboka yarambaze nta sinzo
cyari cy'abaterankunga hari
ariko nta sinzo iyo nshya abaterankunga dufite abaterankunga ba mbere dufite nuko dufite ubuyobozi bwiza bw'u Rwanda dukora nabwo umunsi ku wundi twaba uturere dukoramo twaba inzego za leta abo ni abaterankunga bacu ba mbere dufite indi miryango mpuzamahanga ikora mu Rwanda ashaka kuvugira aha ngaha ariko igerageza kudufasha mu buryo bwose bwashoboka twaje nk'urugero nk'umuryango twese abantu bazi bita kubana cyane cyane nk'umuryango wa vision mu Rwanda turakorana cyane n'indi miryango mpuzamahanga ifite icyicaro hano mu Rwanda dukorana umunsi ku wundi ariko nyuma tubuze yuko dushaka n'abandi baterankunga bari nyuma y'igihugu cy'u Rwanda bashobora kuba imiryango ifasha bashobora kuba amadini cyangwa amatorero bashobora kuba abantu ku giti cyabo bashobora kuba bafite imiryango na fondasiyo zimeze nk'izingizi ndetse na za asosiyasiyo ibyo ntabwo byatubuze yuko twashobora kugira ngo abantu dukorana nabo nabo dusubiza nk'umuzamanga dukorana ubu myaka tumaze 30 twubatse ubucuti haba mu Rwanda haba n'inyuma yo mu Rwanda ushobora gukora ibikorwa byose byo gufasha abana icyo ni cyo namwongeraho ndetse dufite hano mu Rwanda uretse inzego za leta dufite ibigo by'amashuri dukora nabyo dufite amadini n'amatorero dukora nabyo dukemura ku bigo by'amashuri n'amatorero dufite nabyo abinjiswa dukora nabyo niyo abandi baterankunga bose bashobora cyangwa abandi bafatanyabikorwa bose n'ubu rugero n'uyu mwanya ijwi rya Amerika rigira ngo tuganire nabo tubafata nk'abafatanyabikorwa kuko batuma imirimo dukora yigira abandi ndetse n'ibindi byacu bikagera kure no kuvugira imana ikagera kure rero nawe wazikamo umufate mu bikorwa wacu uri wese mu byo mwe n'umutandukanye inzugi za kinyuko dushobora gukorana na buri wese ufite umutima w'umwana n'umuryango ucyawukoraho.
Mu kanya turakomeza, reka twongere tuhamagare abakunzi b'Ijwi rya Amerika, tubahamagarire kuduha nomero zanyu, izo turimo guhamagara rwose ntabwo zirimo gucamo. Niba ari mwe mutari hafi, niba hari ikibazo cy'ikirere ntabwo tubizi, ariko mu kanya buriya turongera dukomeze tugerageza. Geoffrey arimo arabahamagara rwose, ubwo mu kanya tugiye kwakira umwe ngo uri mu Burundi. Si wanditseho ngo kuri Facebook wanditse ngo CSF Burundi. Urahari?
Ndahari, ndi ku murongo.
Yego, amazina yawe se nayahira hagana hehe?
Ni muganga w'Imana Aldo.
W'Imana Aldo, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Yego.
N'umwaka mwiza.
Mwaka mwiza twese.
Nuko
ndi Bujumbura
mu Burundi, hanyuma ikiganiro gikurikiye mu buhe buryo uri kuma gukurikira kuri telefone cyangwa urabasha kutwumva kuri radio?
Oya, kuri online. Ntabwo radio ikora, ntabwo muri ayiduhereza.
Ntabwo ari twebwe, n'ubuyobozi bwadufungiye. Uzatuvugira ahubwo hanyuma bafungure twese tubyungukiremo.
Nibyo.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo wifuza kubaza umutumirwa?
Mwamumbariza, ndamuramukije kwanza umutumirwa.
Arakumva.
Yego. Ndamwifuriza n'umwaka mushasha mwiza. Mwamumbarije ikibazo ni nakahe muri uwo murimo yatanguye gukora, n'ibihe byiza yakuyemo, natwe abarundi nk'abarundi twamwigiraho
ibyiza yakuyemo. Uravuga ku we icyo yumva, icyo yumva yakuyemo
ya mu gikorwa cy'urukundo cy'urukundo icyo gikorwa akora mu kurera muri icyo kigo cye.
Bugumye hafi hanyuma ubwo akubwire. Sinzi niba ikibazo yagisobanukiwe neza.
Nkuko natwe tubyigireho, natwe tumwigireho, icyiza kucyigiraho nka experience, navuga mu gifaransa ni experience yakuyemo, natwe twamwigiraho twasangira.
Guma hafi, Bwana Byiringiro. Ibyiza ngo mwakuye muri
cyo.
Yego.
Arakoze cyane, wakuye ibyiza umuntu ashobora kuyora mu buryo bw'amafaranga n'ubutunzi, ariko ibyo sinyandi butsindeho. Reka tuvuge ibyiza nakuye mu bintu bijyanye na experience cyangwa n'ubunararibonye wakuye muri uyu murimo wawe. Nako umuntu wese ukurikiye ikiganiro abashe kugira ngo bimubere isomo ryiza cyane uyu mwanya. Nuko twabonye yuko nta kintu gito kitwa gitufashisha umuntu ubabaye. Ikintu cyose uhaye umuntu ubabaye ni icy'agaciro kuri we, kandi gisarura ukirebye nyine. Twagiye dufasha abana mu itangira, ukabona ibintu uri kubaha ntabwo bifatika, ntabwo ari bimwe nk'iki nk'uko ubyifuza. Wareba umwana ibibazo ufite uko wakora ibintu n'igihumbi kuri we, wamuzakiriza wamo wagira gute, ariko ntumenye ko na yaka y'umuhaye na yabyike naya ni forume ari mu te mu Rwanda cyo cyo ngo boda boda za plastique na
plastique. Aho telefone yawe nticitse, Bwana Byiringiro, muratwumva?
Bona no aba ye yitwa mu by'abana, bibwira yuko atari uko ufite ubushobo, yuko icyo mu kiba yuko bafite ubushobozi bukeye, ariko nshaka kubwira yuko nta bushobozi bukeye ubaho mu gufasha umuntu ubabaye. Niyo mpamvu burya ntawubura ubushobozi bwo gufasha ubabaye, kuko nta bushobozi na buke ubaho. Ntabwo ukeneye kugira ngo ubanze wubake organization cyangwa ubanze ugire mwana ukundwa. Na mwana ukundwa utangira ukuri koko twababwira, ntabwo yatangiye izi kuzaba association ikajya mu byangombwa ikaba organization igashimwa. Oya, yatangiye umutima wo gufasha gusa, ndetse nta kigeze mu kibanza mu Rwanda, ntabwo warutaho kugira ngo yitwa umuntu azashima umuryango ngo ngo n'abakira nkunga oya ariko umutima wabice utangirana nimba utikomeye n'umusaruro uzabona ku muntu ukageza mu muntu ibi nakoraga bijya byari kuzagira umugisha uga no guca rero bajya mu mfashe mu kujya kure kigana wese namwe nko kwivuga iki ibyiza mwakuyemo njye nta bindi byiza mbona birenze yuko kubona umuntu wazarira uyu mutwe mbona yicaye mu ntebe y'ubuyobozi ni direkteri uyu munsi afite abana uyu munsi yashingije uyu munsi yabonye duce byo kwiga hanze uyu munsi aragura kintu muri Australia nubwo twakora n'ikindi cyose n'ibyishimo bitarangira rero ikintu bose nshaka kubyankuraja ashaka kwezwa nko gutoya ko turiganiro cyangwa gufasha abantu bose umuntu umaze kumbwira duhuye ahantu yarabaye umuyobozi ukomeye arambwira ati uba muri mwana ukunywa ati ni cyane ati mwana ukunywa ntabwo nayibagira iyo se yagukoreye iki nareba abageze n'urwego ariho agira ngo agiye kumbwira ngo wenda mwana ukundwa yamwamukire kaminuza yagize arambwira ngo mu buzima bwanjye ahantu wa mbere namweye fanta fanta ya orange mu buzima gatangira ngo fanta ya orange ngo yayinyweye muri mwana ukundwa ngo ntabwo yakibagirwa fanta ya orange yamweye muri mwana ukundwa ngo yabaye suvenire ikomeye ku buzima bwe
kandi ubwo yari iryoshye cyane
nitwa akavuga ngo ari ukumva n'imimaro n'amaye fanta ya orange ubu koko ko turi hano twese dukurikiranye uwashaka bw'umwana ubabaye akamuha fanta ya sipo cyangwa orange cyangwa sipayiki byatwara iki ariko turavuga nanga egisperiyanse tuzi gutunga byinshi ni byose egisperiyanse n'ibyo umuntu yakwishimira n'ibice bihinda ubuzima bw'umuntu uretse afite kandi yakora
murakoze nari mvuze ntako gafanta ubwo ngubu nyine kari karyoshye igihe yakanyoye aribwo bwa mbere akanyoye ubu ngubu yanyoye agomba kuba yumva idafite gu nk'iyo yanyoye icyo gihe ni byinshi umuntu yungukiramo ku mugani nk'uko ubivuga ubonye n'igikorwa wakoze kigeze ku ntego nta kuntu bitagira bitashimisha umuntu reka twumve niba Aldo ari hafi hanyuma abaze niba hari ikindi kibazo yari asigaranye cyangwa niba yasobanukiwe ku byo mumubwiye Aldo
nasobanukiwe n'ibyo n'ibyo nashaka nyine ego ni igikorwa kidasanzwe rero twese na twese abisanga dukoreramo mu byo gufasha rero we ko akora mu gisata cy'ugwaruka natwe turabikoreramo niyo mpamvu twashaka kugira ngo twumve ko duhuje intego
wabyumvise ko gufasha bidasaba ikintu kinini cyane hanyuma nawe ufite umuryango cyangwa mufite ababa mwihurije hamwe mu mufasha urwaruka cyangwa n'abandi n'ibindi byiciro by'abantu
ni ishyirahamwe nyine mu magambo yose ni Comité Sans Frontières abavuzi batagira imbibe mu Kirundi harimo icyo gisata rero cyo gufasha abana duhera ku bana urwaruka n'abakenyezi n'imigwi itatu kuko ntabwo abantu bazakura bazaba abakenyezi cyangwa urwaruka ariko bataciye mu matuta mu bana nabo tubafite rero gahunda tubagira z'inyigisho zo kubategurira imyuga zo kubarera
ahubwo nawe uzatuganirire ku byo mukora aho ngaho muri iyo asosiyasiyo yanyu abavuzi batagira imbibe
yego Oriana aracakorera hiyo
arahari
okay yahora nganiriza nimero mwayifata yego mwebwe ni Eugene
neuje ni mukankuze
ndakuzi yego ndabatumaze kamere ndi bariya bose n'abagenzi imana ibahezagire
yego
abaganiriza nta kibazo turahari
urakoze cyane reka noneho twakire Rema Birigete uri Birigete ntugukoye urahagana he
yo biya
niryo zina ryawe se cyangwa nahure
uwera burungi k'amahera
kongo iki amahera
abuzana amahera none tujye
amahera aga ahubwo fasha umuryango mwana ukundwa zana ayo mahera
yazane nawe
Nuko se urashaka ko urashaka kubaza ikibazo gitanga igitekerezo cyagukaragaciye mugabo. Ni ikibazo wifuza kubaza umutumirwa cyangwa?
Aya je jarayo ko mama era nanje nkatubunga pana kumbira ikime.
None se ubuko atari umwanya wo gutanga amahera muvandi.
Dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwe rya Amerika. Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere kwijwi rya Amerika, ijwi 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 rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro muri isanga twatumiye Association Mwana Ukundwa. Mutumirwa wacu ni Bwana Samuel Byiringiro, nkuko nabibabwiye ni umuyobozi nshingwabikorwa w'uyu muryango. Reka dukomeze tuganira rero, ariko turanakira na telefone zanyu, mube hafi habifuza kugira icyo batangaho nk'umusanzu muri iki kiganiro, ibibazo, inama, ibitekerezo. Ariko nibwirira abatwumva ko tutatanga amafaranga, icyo cyo kibe kigiye ku ruhande, hanyuma bundi dukomeze ikiganiro cyacu. Bwana Byiringiro, nagira ngo ngaruke ku bijyanye n'uburyo mufasha abana, duhereye ku byo mwavuze byo kubafasha kwiga. Umwana mumufasha kugeza ku yihe myaka? Turabita abana nk'uko wabivuze, ariko n'abantu bakuru mubafasha kwiga amashuri abanza, yisumbuye, bakaba bagera muri kaminuza. Hari aho mugera mukavuga muti aha ngaha noneho maze kutera intambwe ushobora kwirwanaho?
Nakoze cyane, tubikora mu buryo bubiri. Hari amashuri asanzwe umwana ajya kwiga bishobora no kugeza ku ishuri. Icyo gihe kubera ku mwana kubanza ku mashuri y'incuke muri garidiye na primeri na segonderi, abana tubafasha mu buryo butandukanye. Bishobora kuba ari ibikoresho, bishobora kuba ari minerivare, gukora amashuri mu Rwanda atishyura kubera amahirwe bahaye abana, ariko n'icyiciro cyo hejuru cy'amashuri bagira ayo batanga nabo tukabafasha. Ariko iyo umwana agize imyaka arenze segonderi, akenshi tuvuga yuko umwana ashobora gutangira ubuzima bw'urugendo. Ndetse mu mategeko mpuzamahanga, umuntu ugeze imyaka 18 ntago aba akiri umwana. Rero uzi muri munsi y'imyaka 18 dukomeza kumufasha uwari uva kugera muri segonderi cyane cyane kaminuza, keretse haba impamvu z'umwihariko z'umwana, kubera impamvu runaka ushobora kumushyigikiramo, ariko uretse no kumwigisha mu ishuri. Ariko tugira n'ibigo twakwita ngo ni learning center, children learning center, ni ibigo cyunganira umwana mu myigire ye, aho tubafasha kugira umuco wo gusoma ibitabo, kugira amalibrari y'abana. Umwana nubwo ari mu ishuri yiga hariya yiga, ariko bivuze ko umwana aza akagira umuco wo gukunda gusoma igitabo, kugira ngo ashobore kuzamura gutyaza no kuzamura ubwenge bwe, kuzamura impano ye, ndetse no kugira ngo azamure ubumenyi bwe butandukanye. Tugirayo andi masomo twakwita ngo ntabwo ari ayo mu ishuri, ariko dukora muri izo learning centers zitwa mu bigo by'amashuri. Ubu turimo turagerageza kuzamura umwana urwego rwe rwa siyanse, dukorana n'ikigo cyitwa New York Academy of Science, dufatanya mu bigo by'amashuri. Ibyo ni ibindi, ni izindi curriculum, ni indi n'andi masomo y'inyongera asosiyasiyo mwana ikora kugira ngo yunganire umwana we w'agaciro. Rero muri ubwo buryo bwaba ari kujya mu ntebe y'ishuri bakiga, yaba ari ibyunganira umwana we ku ishuri by'ubumenyingiro n'ubumenyi rusange. Ibyo byose bikora cyane cyane umwana kugeza ku myaka kujya mu za 10 myaka kujya ku myaka 18 y'umwana arengeje imyaka ubwo ababaye mukuru hari impamvu imwe ariko tumufasha ariko ntabwo ari uniforme cyangwa nawe ucangiye muri byose.
Hanyuma ibyo mukora ni byinshi, ni ibintu bitandukanye, murafasha abantu nabo bari mu kigero cy'ubuzima mu bigero bitandukanye. Imbogamizi muhura nazo ni izihe, tuvuge nk'ibyo mubona z'ingutu cyangwa se zishobora kuba zibangamira intego yanyu mwihaye mu muryango umwana ukundwa?
Imbogamizi ya mbere ni uko twifuza gukora byinshi ariko ubushobozi bujyanye n'ibyo gufasha ukabukeye utopita inkunga ubushobozi bwo gufasha abana ubyo tubyifuzamo dufite abazishaka benshi gufatwa ariko ubushobozi ndavuga mu buryo bw'ibikoresho mu buryo bw'amafaranga uburyo butandukanye bikatubera ibyo nakita ngo ibihagije ariko n'ibyo kuba tubishimira Imana. Icya kabiri gikomeye sinatangira mvuga tunongera kukangura wese twumvise kino kiganiro kuri Ijwi rya Amerika ni uruhare rw'umuryango
uratwumva turi kumwe cyangwa telefoni yawe iracitse bwana Byiringiro? Ntabwo tukumva niba urimo kuvuga. Telefoni ishobora umurongo ushobora kuba umeze nabi, ubwo utubwire niba twumva hanyuma turagaruka mu kanya. Ariko niba hari n'ufite igitekerezo cyangwa se inama, ikibazo yifuza kubaza, yaduha telefone. Turacyafite iminota mike cyane hanyuma tugakomeza. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ni ikiganiro muri Sanga. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ni umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Tugeze no ku musozo, tubiseguraho ko umutumirwa wacu telefone iracitse kandi turamwumva ariko ntabasha kutwumva. Ubwo rero mukanya turaba dushoje, ariko kandi tunabifuriza ibihe byiza. Twizera ko hari inama, intego mufashe nyuma y'ikiganiro cyo gufasha abandi kwerekana urukundo. Kandi nk'uko umutumirwa bitubwiye, gufasha ntabwo bigomba ikintu kinini cyane, akantu naho kaba gatoya umuntu afite agafasha mugenzi we. Reka rero tubashimire kuba mwabanye natwe nubwo telefone zagoranye, ariko tubashimire tubikuye ku mutima. Ku buhanga bw'ibyuma hari Jumbe, afatanije na Geoffrey Mutagoma kuri mikro yari Eugenia Mukankusi umutumirwa wacu yari Gana Byiringiro Samuel wo mu muryango mwanukundwa mwese mwese rero tubifurije ibihe byiza cyane cyane abo muri uwo muryango mugire amahoro y'Imana aho muherereye hose